The love of money is the root of all kinds of evil. Pay attention. Yoni Baba Kevin Prof. F.T.S. Komasoli.
Awe.
Mali yenisa jitunge yeye amesema na mio yoyoyo tukitafuta pesa tindotwaika tabia mbaya hakuna aliyezaliwa ni mwizi savia kandoro papa hakuna aliyezaliwa ni kahaba isa mambo petit frère tabia hizo mbaya twasiga tukitafuta pesa binadamu kubali afanya mambo ambayo hata si halali juu ya pesa Yuda limuuza bwana Kaina alimu Abel Vijana wanapenda sugar mami Suki wauliza Eti pia wanatafuta Hachata mama nanguyo Amenikanya mama alieniza Chichunga yeye Amesema nani yoyoyoyo Tukitafuta pese tinjo twaika Tabia mbaya, hakuna aliyezaliwa ni mwizi Ya mamba chibi chavena, hakuna aliyezaliwa ni kahaba Wili mushamuka yaya, tabia hizo mbaya kwa ziga tukitafuta Pesa, binadamu kubali yafanya mambo ambayo hata sio halali juu ya pesa Yuda limuuza bwana Yesu Kaina alimu Abel, wasichana wanapenda sugar daddy suki wauliza Tibia wanatafuta Kama utushamulia Tunapotafuta pesa Kama shuleni ujaenda Maisha mazuru sitamanie Matini kasa ndutajiri Chua ile bahati yake Wakoloni wameenda Mebaki tumoja pesa Sisi wote nyuma yake Tajiri maskini Pesa tuwewe tamani Wengi wanazo ujui wazipata vipi Acha tamara Nionesha ni mtu yule tajiri na ajafanya kazi yo Ninavyojua nini baba pita umayo Utajiri kenga likuwa na secret kama kuna maskini yo Upata makukosa hafanga emola Munyonga kilia ochozi ni kama ladamu Shida ina huruma jama Zalua jama maskini wone Fili Tamo badili watu Pede jenda marara Tamo badili watu Makabonyo ye Ida achatama Tuimbe Erike achatama Tucheze Simire Alfabe na bele limosika Miso na yo mama
Yeah, Knowledge is power, Irene wafula yo Knowledge is power, Lady Anyango mamana trésor Knowledge is power, PDG Felicien Lambo wasi, tuya kwako ya kweli kweli mbele uko wenda
ujuya kwa ujuye.
Alikumba na jua kwa nini ye. Achatama elombe kichinja. Achatama saidi komore. Achatama imadogo ikisibase.
Nabi ozaliombe. Baby, please be thin, pardon. You are not your son, baby. Hey, I don't have a yambaya. Oh, no, 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 no. Susie, that's a tape, it's a lace. Ah, Lino, Zayam, the national, Papa, Jota. Vede, je n'a mon attende, bofi, manga. Tama. Acha, mbili nitasita dunia ya leo aina dhamana e.
Maji de Mbogota muza utaratibu. Sikia
Loga Masai, Mama Lucia e. Kamwe sito sarau usia wa wazazi wangwe. Kuishi kwingi jamani kuona mambo mengi. Mama na ime Taris, Museo Amuweza, Lulu Masai. Bade na mapambano, sikiliza ushauri wangu. Na kusi, acha tamaa.